Running through my veins, naweza kuandika kitabu if you let me explain. Nasikia una haters, heard what they saying. Achana na ex, he don't want you again. Hoi, mama na enjoy. Kama niko moto na vetaka miss poi. Walking in the tears, I'm a danga miss toy. And I only care for you, nifanya toy. Homie, don't play me, utanikose me. Usinifanane na lokuja kapote me. Taka tugandane na squatch if you dare me. Right in your future, don't compare me to this nigga.
Hilo wenda mi ujenje wa songora. Hilo wenda mi mnine zaka zitu fike mario. Ipende yaza kama unasalio. Natukombane na isofario. Tushikamane kwa kila halio. Acha wakuone kama mario. You the one I got you know. Nesta mani hasilani paka paradiso. So hilo wenda
I ain't kidding girl. So pretty, really want your love, baby girl, I'm so greedy. And no kidding, kika mata tukochini. Aridinu kiona kimini, nona hadi bikini. Wako wengi ila wendo kujuice kai. Nenda rest ili mama uje too fried. Chonde mama sini zimi kama too blight. You never met another guy, niko too nice. Haja kufanya Mrs. Coney, don't you worry. Never gonna leave you lonely, girl. Haja wabani siya tu woni, check your bone. Ushindi wana wish to down it, girl.
Hilo wenda mi ujenje wa sungura. Hilo wenda mi mnine zaka zitu fike mario. Ipende yaza kama unasalio. Natukombane na isofario. Tushikamane kwa kila halio. Acha wakuone kama mario. You the one I got you know.
Gaslighter, I'ma take you anywhere, stock shider. Hope I go in, I'ma dunk a genie cider. Minim toto kiss around with Diana Shider. Outsider, Wango fighter. You know no more funga shema bomb al Qaeda. Posu na inaza ma pico pico na ina. Post ko post ma mona dimpos na ina. Ya no meni kamata, mwendo wako matata. Kosi yako ina waka, madini. Na, kiuno navo kikata. Kata kata kikata, kata kata mpaka. Kwa chini.
Hilo wenda mi ujenje wa sungura. Hilo wenda mi mnine zaka zitu fike mario. Ipende yaza kama unasalio. Natukombane na isofario. Tushikamane kwa kila halio. Acha wakuone kama mario. You the one I got you know.
You gotta dedicate to somebody. And make sure you dedicate to somebody, man.